You're with SBS Radio.
Mareekanka tagay in reerkiisi asaga maarkay tashteen in adiga ilmihiiga gacantiida laga bixiyay
arurti afartay baa
afartiida arur ayaa gacantiida laga bixiyay oo gacantiida oo looga bixiyo aniga weeba la qayaanay aniga qoxooti ku jiray qoxooti galay ugu sheegay in liga dhoofin doona aniga arurtiida arurtiisa markaa Nairobi nala keenay ee gacantiida uga baxeen
xog meel laga qaaday ma waxa laga dhaadhiciyay laga qaaday si ku dhacay
waxa ku dhacday in arurtiida markaan aniga aan ma aragtay aan qoxootiga aan dhaxdeganahay oo ninkaasi tuu meesha uu nooga dhaqaaqay qoxootiga aniga caruurteyda aan ku wayn doono magaciisa waxaa la dhahaa Kakuma waxaan soo degay Walday waxaan soo degay Bambasa waxaan laastiga aan qoxootiga aniga aan deganahay waa Kakuma Kakuma wuu iga dhaqaaqay anigoo ma aragtay uur leh saddex caruur ma leh markuu igaga dhaqaaqay Nairobi iska degay Nairobi uu gabar kale ku guursaday maama kale aniga iga weyn 15 goor iga weyn uu meesha ku guursay naag lacag leh ahayd aniga uu iska tagay looyo qoxootiga uu iga tagay adiga ninkii waxaan maqlay inuu dhaafay uu u dhaafay Mareykanka Mareykanka markuu u dhaafay dadkiisi ayaa mar isoo xariiriyeen Straight away, my so hurried him across a guy. But by so hurried you, how you did the passport ballet in Sodre, passport man responsible ballet in Sodre, what behind San, had any San American, this, I think of Hutigi, Wakaso Bahane, Nero American Juno, Ilmihi by shopping, Hulusu Hegeji, I need a shopping key, American Makara, Sassi Ilmi, Gatti, the Agabahan, and again, Miss Umelina, two be. marka dambe carruurta meel aan ku sheegay aan garan waayay oo dadkii maartay ee raadiyeen oo la soo ogaaday carruurta in Ethiopia joogaan isla dadkii asaga uu ka dhashay ayaa soo sheegeen bas waa baxnay laba cunuga la soo ogolaaday waliba laba cunuga la soo qaatay oo maartay ayaga aan ka soo qaatay laba cunug markaa soo qaatay oo aan imaaday Kenya ku soo noqday Nairobi ayaa maartay labada kala waa gaari waayay labada kala waxa la leeyahay meel kale si jiraan oo dheer
wala kala kaxay iyaga hadda
laba wala kala kala xiyaa laba cidooda kala haysteen waana baadiyo meesha ee ilmaha loo kixiyana baadiyo waay marka labadeedii aan soo kaxaystay aniga aan keensaday oo ma aragtay aan UNCR sidi ay nagu xareysay kabacdi anigana meesha ma aragtay in kale too isku guursanay oo wiil u dhalay oo ma aragtay cabaar aan isla joognay ninkii asaga ahayna meesha ku kala tagnay anoo saddex caruur haysta ayaa ninkii wuu iska ilooway oo maaragtay faraha wuu iga qaaday oo xariir ma lahan waxba ma lahan labadeedii kalena way iga maqan yihiin labadan kalena waa haystaa adiga hadal iyo shanqar ma lahan markii dambe waxay noqotay aniga inuu ilaahay maaragtay uu ii soo sahlo inaan wadamada yurub ka soo galo aniga waa saddexdii caruur labadii asaga aanu dhalay oo maartay wiilkii gabadha soo qaatay oo gadaal ka soo cishtay iyo laba kale iga maqan iyo maaragtay wiilkii kale oo haddaan ma isguursano kala tagnaa wiil oo dhalay saddexdeena ayaa soo baxnay Australia markaa Australia dadku waxay ku noqotay unbelievable aniga hataa way igu noqotay because dhibaatada aniga aan soo maray iyo dowladdii maaragtay UNCR talaheyd ayaga go'aan kan gaareen oo maaragtay inay badbaadiyaan Nairobi dhaxdeeda ayaa wiilka taa laga xaday markay Nairobi dhaxdeeda wiilka la iga xaday haddana la ii soo celiyay
wiilkii kale oo ninka la u dhashay
maya labadii cunuga soo qaatay waa laga dabaa imaaday wiilkii ayaa laga qaatay wiilkii markii laga qaatay sheekadii aad bay u adkaatay wiilkii waa la ii soo celiyay tolkii baa ka hadlay wiilkii waa la ii soo celiyay immediately dadkii UNCR way xareeyeen markay i xareeyeen waa tan aniga ma aragtay soo qaadeen Australia iga soo rideen markii Australia iga soo rideen labadii kala u dooday labadii kala markaa u dooday in markaan imaaday in Australia aan imaaday dadkii way aamini waayeen walaashis ayaan wacay mar intaan soo bixin oo Mareykanka aan ka wacay oo dhawlaalay maartu soo bixayna aniga soo bixi rabno shopping waxba u baahanahay markaas tirimaa asaga way diisid asaga way joogay asaga way diibay u tiray way aamini waayeen beenbe ma aragtay iga maleysay ma aqaan marka adiga waan imaaday markaan imaaday ninkii wuu soo xariiriyay wuxuu igu soo xariiriyay aniga joog Yurub kan markuu soo xariiriyay Australia aniga joog wuxuu Mareykanka joog Mareykanka igu soo xariiriyay markaas jiray aney maashan kala hadalnay aney you know aney ilmihi kale tii aniga marka ninkii yaani ina aad ugu dhawaada raba because labadeeda carruur iga maqan in ama aragtay sida aan ku helo si kala aan ku helo ma lahan ana asaga aan ma aragtay aan adiga waxaan madama aniga asaga aad u jeclaa adiga go'aan waxaan gaaray markaan soo gaaray wadanka Yurubka aan fahmay baa waxaan dhahay ninkaas taariikhyo badan ku soo maray dhibaatooyin badan ku soo maray ilmahan ma aragtay aba kala ha u raadinina bas asaga ba hadda isku wadaacad baan markaas aan ahay asaga ba hadda isku soo ciishitina marka ninkii eenay waas ka wada hadalnay ina ilmahaana soo ciishan doono labada kalena aan keesan doono asagana uu soo noqon doono ma aragtay inuu reerku uu ku soo noqon doono kas aniga waxaan rabaa markaan ninka uu soo noqdo waa ninkii aniga aan markii hore wuliyay aan jeclaa wixii dhanba aan iska iloobo ilmahaan madaxoodi ma aragtay jacaylka aad u xoog badan yahay
kala soco qaybaha dambe ee sheekadaasi website-ka SBS-ta oo ah www.sbs.com.au Somali.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.